Amapiano Lockdown Sessions, brought to you by DJ Dino.
Bossa, bossa, bossa. Thank you.
bashaya ngizi ngomi bashaya ngaphaka engakho babangisisu bona babamba makhanda ngomi bashaya ngizi ngomi bashaya ngaphaka engakho babangisisu bona babamba makhanda ngomi bashaya ngizi ngomi bashaya ngaphaka engakho babangisisu bona babamba makhanda ngomi bashaya ngizi ngomi bashaya ngaphaka Oba bambi sisu azunge, ay azunge, 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 azunge, ay azunge. Bashaya ngizi ngomi bashaya ngaphaka engakho babangisisu bona babamba makhanda ngomi bashaya ngizi ngomi bashaya ngaphaka engakho babangisisu bona babamba makhanda ngomi bashaya ngizi ngomi bashaya ngaphaka engakho babangisisu bona babamba makhanda ngomi bashaya ngizi ngomi bashaya ngaphaka engakho babamba Bona babamba makhanda ngomi bashaya ngaphaka Ubona babamba makhanda ngomi bashaya ngizi ngomi bashaya ngaphaka engakho babamba isisu azunge
Amapiano Lockdown Sessions brought to you by DJ Dino.
Nanu yang testayo. Ngoba mina ngifuna wena ubambe la uthathe la susa la ubeka la uyekele. Uyang testayo.
Catch it live on Dino Cafe Facebook page every Thursday and Sundays at 1800 hours.